tu and your baby. Cheri wangu mama, cheri wangu wangu baby. Nakupelekea mama, wakujue kwetu and your baby. Utakunywa nini ninunue, baby let's enjoy. Nakumbuka tulipolala chini nawe, siturungi ndio chai mama, bila sukari wala hii. Lakini sasa nimepata jina na pesa eh. Utakunywa nini ninunue, wakujue kwetu and your baby. Cheri wangu mama, cheri wangu wangu baby. Nakupelekea mama, wakujue kwetu and your baby.